taratibu tu tuende na hiyo. Yuko Mungu anayeweza kufanya zaidi ya akili zetu, zaidi ya hekima zetu. Yasiyowezekana ni Mungu wa yasiyowezekana. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Elohim Elishaddai Shah.
Ni Mungu wa yasiyowezekana. Yena ni Mungu wa yasiyowezekana. Jehovah, ni Mungu wa yasiyowezekana. And you say, Elohim, Elishaddai, Shama. Ni Mungu wa
yasiyowezekana.
Omba, ni Mungu wa Shama, ni Mungu we.
Hai, ni Mungu we. Yeah, yeah, ni Mungu wa
yasiyowezekana.
Shama,
ah, ni Mungu we,
Mungu we,
ah, ni Mungu we,
ni Mungu wa yasiyo.
Tunasema ni Mungu wa yasiyo,
ni Mungu wa yasiyo we.
Hello, mtu anamwamini Mungu jioni ya leo. Sing it. Hallelujah.
Shama, oh, ah, kunala kukushinda. Shaddai, Shamba. Yote yanawezekana kwa Mungu. Nisikia vigelegele kwa Bwana. Everybody sing it. I think my side is singing better than that one. Hello, Eli Shama. I want to hear you this side, even at the balcony. Say, every voice lifted up. Shaddai, Shammah.